sea bonye wai gabia when we saw the gezu kotariwe I got ko akuka ba wai were lua ba ukage I chandi soli lanya when we sea bonye wai gabia when we saw the gezu kotariwe I got ko akuka Baba imwere nuwa Bahu kage ichandi soli ranya Waigeru neribe Aika uweza Jesus Nebona noche zene cherea Aleluya Aika abu abu meri Aiketi usana
Niroche za yoga kasi ni kwa rewa obi Waigeru ike na acho nna nye na ya ka kai we me ihe na acho nye na ya ka kai di ki si we cho naputa na ya na ka jo ihe maka obo na ihe na ejo ke ke hu zi to fuzo ni me habrucha mu chineke na ejo ku chineke ga eme na ihe nile ebele mana all the same people na esu ndi ni mo ya pata kwa na ajo ke di ndi na akonu odiegu onye obo na choro ibu ukochukwu mepe church mana akụkọ ndị ụkọchukwu niile a ụzọ ịtọ ọkara na ofu ụzọ bụrụcha ndị ọma ya ha ga-ekpepụta anyị niile n'aka chineke onye ọgwụ ego na-eji ụka onye makwana ihe o mere ndị mmadụ ọ na-asọpụrụ big man onye ahụ ijiri gwụrụ ọgwụ ego na-atara gị ahụ n'ime mmụọ ebutere gị ego emesị ị ga-ata ya bụ ahụ okpukpe iri chukwu ga-emegwara gị ihe ahụ i mere mmadụ ibe gị na-enweghị obi ebere mgbe ọ na-arịọ gị bika egwu na-egachie ntị bere ya isi ka i were nweta ego aka na-akpọfu ọbara ajụrụ mesị gasị ije mere n'ụlọ ụka ichegharịgo gịnị ka ị nọ na be Chukwu eme gbapụ ada enye nkịta ihe dị nsọ onye kwuru
n'eluigwe anyị ga-ahụ eze Jizọs n'ebe ọ nọ n'ocheeze